Secrets by All Nations Gospel Publishers. Abancane nabadala, abesilisa nabesifazane bayathanda ukuba nezimfihlo ezimpilweni zabo, kanye nokutshelana izimfihlo. Kulesi sithombe ubona amantombazanyana amabili etshelana izindaba acabanga ukuthi akekho omunye owaziyo. Imfihlo ukuqoma abantu abambalwa abakwaziyo futhi okumele kugcinwe kuyimfihlo. Singase sibe nezimfihlo kubantu, kodwa akukho lutho esilufihle kuNkulunkulu. Uyayazi imicabango ejulile yezinhliziyo zethu. Ayikho imfihlo engafihlwa kuNkulunkulu. UMose wathi, ubeka izono zethu phambi kwakho, nezono zethu ezisithekile lapho ungazibona amahubo isishiyagalolunye iqanda ivesi isishiyagalombili. UNkulunkulu uyakwahlulela konke esikwenzayo, noma kuhle noma kubi, ngisho nezinto ezenziwa ekusithekeni. UMshumayeli kunye kubili ivesi kunye isine. UNkulunkulu uyokwahlulela ngoJesu Kristu izizindlo ezisithekile zabo bonke. KwabaseRoma kubili ivesi kunye isithupha. UNkulunkulu ngeke ahlulele izenzo zangaphandle kuphela, kodwa nezono zabo ezicashile nezisithekile izisusa nezinjongo zabo zangaphakathi. Noma yini efihliweyo iyovezwa obala, futhi noma yini efihlekile iyokwembulwa. NgokukaMaku isine ivesi kubili kubili. Isiqalekiso sikaNkulunkulu siyakuba phezu kwalowo owenza isithombe setshe, sokhuni, noma sensimbi, asikhonze ngasese. Deuteronomy kubili isikhombisa ivesi kunye ihlanu. Isiphingi silinda ukuhalala, uzimboze ubuso ukuze kungabikho muntu ongambona. NgokukaJohane kubili isine ivesi kunye ihlanu. Singase siphumelele ukufihla izenzo zethu ezimbi phambi kwabantu ukuphila kwethu konke futhi sife ngaphandle kokuba izono zethu eziyimfihlo zingene ekukhanyeni. Kodwa asinakubalekela uNkulunkulu. Impela luyeza usuku lapho abafileyo, abancane nabakhulu, bema phambi kukaNkulunkulu. Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Zavulwa izincwadi, kwavulwa enye incwadi, incwadi yabaphilayo. Abafileyo bahlulelwa ngokwalokho abakwenzileyo, njengokulotshiweyo ezincwadini. Lowo ongalotshwanga igama lakhe encwadini yabaphilayo waphonswa echibini lomlilo. Isambulo kubili iqanda amavesi kunye kubili kuya kunye ihlanu. Ngakho-ke kubalulekile ukuvuma izono zethu eziyimfihlo kuNkulunkulu, nalapho kudingeka khona nakubantu. Uma senza kanjalo, uNkulunkulu uyosithethelela, ngoba igazi eliligugu likaJesu liyasihlambulula ezonweni zonke. Kunye Johane kunye ivesi isikhombisa. UDavide wacela uNkulunkulu ukuba amkhulule kuwo wonke amaphutha afihliwe. Amahubo kunye isishiyagalolunye ivesi kunye kubili. UNkulunkulu yedwa owazi zonke izimfihlo. Ubani owazi umqondo wenkosi? Kukhona ezinye izinto uJehova uNkulunkulu wethu azifihlile. Deuteronomy kubili isishiyagalolunye ivesi kubili isishiyagalolunye. Ngothando lwakhe uye wembula eziningi zezimfihlo zakhe kubantu, okokuqala ngabaprofethi bakhe futhi ngendodana yakhe uJesu Kristu, owafika ukuzokwembula uyise, kanye nentando kayise kithi. KuAmose isithathu ivesi isikhombisa sifunda ukuthi uJehova wobukhosi akenzi lutho engalembulanga icebo lakhe ezincekwini zakhe, abaprofethi. Uthatha abantu abalungileyo abethemba lakhe. Izaga isithathu ivesi isithathu kubili. NgoJesu Kristu, uNkulunkulu usembulele zonke izimfihlo zothando lwakhe kithi. Akuyona imfihlo namuhla ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangangokuba waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze wonke umuntu okholwa yiyo angafi kodwa abe nokuphila okuphakade. Johane isithathu ivesi kunye isithupha. Akuyona imfihlo ukuthi wonke umuntu kufanele afe kanye, ngemva kwalokho ahlulelwe nguNkulunkulu. KumaHeberu isishiyagalolunye ivesi kubili isikhombisa. Akuyona imfihlo ukuthi sonke simelwe ukubonakala phambi kukaKristu, ukuze sahlulelwe nguye. Yilowo nalowo uyothola okumfanele, ngokuvumelana nakho konke akwenzile, okuhle noma okubi, ekuphileni kwakhe komzimba. Kubili Korinte ihlanu ivesi kunye iqanda. Akuyona imfihlo ukuthi akafuni kubhubhe namunye, kepha ufuna ukuba bonke basuke ezonweni zabo. Kubili Petru isithathu ivesi isishiyagalolunye. Ngakho ke wasiyala ukuba hambani ke niye kubantu bonke ezindaweni zonke nibenze abafundi bami. NgokukaMatewu kubili isishiyagalombili ivesi kunye isishiyagalolunye. Akuyona imfihlo ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo, namuhla, naphakade futhi wenza uKristu abe ukuhlakanipha kwethu. Ngaye silungisiswa nabangcwele futhi sikhululiwe. KumaHeberu kunye isithathu ivesi isishiyagalombili nokunye Korinte kunye ivesi isithathu iqanda. Izigidi namuhla zifakaza ngomusa wakhe osindisayo, ngamandla akhe okuthethelela zonke izono zethu futhi aphulukise zonke izifo zethu. Siyaqiniseka ukuthi uJesu wakhuthazelela ukuhlupheka obekufanele kube ngokwethu nobuhlungu obekufanele sibuthwale. Ngenxa yezono zethu walinyazwa. Siphulukiswa ngesijeziso asitholayo. Isaya ihlanu isithathu. Siyazi futhi ukuthi uma sizivuma izono zethu kuNkulunkulu, uzosithethelela izono zethu futhi asihlanze kukho konke ukona. Igazi likaJesu, indodana yakhe, liyasihlanza kuzo zonke izono. Kunye Johane kunye ivesi isikhombisa no isishiyagalolunye. Akuyona imfihlo ukuthi uJesu iwundlu likaNkulunkulu akezanga nje kuphela ukuzosusa izono zethu, kodwa nokuzosibhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo. NgokukaMathewu isithathu vese kunye kunye. Akuyona imfihlo ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu wafa esiphambanweni ngenxa yezono zethu, waphinde wavuka emathuneni wenyukela ezulwini lapho enamandla khona, manje naphakade, ukusindisa abezayo. KuNkulunkulu ngaye, ngoba uphila kuze kube ninini ukuze abacelele kuNkulunkulu. KumaHeberu isikhombisa ivesi kubili ihlanu. Ulungisela abalandeli bakhe indawo ezulwini, ukuze sibe lapho ekhona phakade. Johane kunye isine ivesi kunye kuya ku isithathu. Akuyona imfihlo ukuthi uma siqhubeka, sikhuthazela, siyobusa kanye naye futhi. Kunye Timotheu kubili ivesi kunye kubili. Siyazi futhi ukuthi uJesu uzobuya futhi. Kuyoba khona ukumemeza komyalo, izwi lengelosi enkulu, ukukhala kwecilongo likaNkulunkulu futhi inkosi ngokwayo iyokwehla ezulwini. Labo abafa bekholelwa kuKristu bayovuka kuqala, khona ke thina esiphilayo ngaleso sikhathi siyakubuthelwa kanye nabo emafwini ukuze sihlangabeze inkosi emoyeni. Ngakho ke siyohlala sinenkosi. Kunye Thesalonika isine ivesi kunye isithupha, kunye isikhombisa. Akuyona imfihlo ukuthi lapho umkhiwane izizwe zamaJuda usuqalile ukuqhakaza nemithi yonke izizwe zabezizwe, ukuza kukaKristu ezomisa umbuso wakhe wokuthula emhlabeni kuzobe sekuseduze. Wonke umuntu uyazi ukuthi lokhu kwenzeka selokhu kwamiswa umbuso wamaJuda wakwa-Israyeli kuyilapho ubuzwe obunamandla buye benza amazwe amaningi amancane namakhulu azimele kuhulumeni. Ngakho ke silindele ukufika kukaKristu kubantu bakhe nganoma yisiphi isikhathi. Akusiyo imfihlo ukuthi abantu bazokonakala kakhulu kulezi zinsuku zokugcina. Abaningi bayolahla ukholo lwabo ngaleso sikhathi, bayokhaphelana futhi bazondane. Kuyoba kanjalo ukubhebhetheka kobubi kangangokuthi uthando lwabantu abaningi luyophola, lapho kulungiselelwa ukwambulwa komphiki uKristu, uNkulunkulu walelizwe, odukisa izizwe ngokuyize. Izithembiso ezibenza bakholwe amanga. Matewu kubili isine ivesi kunye iqanda kuya kukunye isithathu. Kodwa siyazi futhi ukuthi uDrako, inyoka endala, udeveli noma usathane ngokushesha uzoboshwa futhi aphonswe kwalasha, ukuze angabe esakwazi ukudukisa izizwe kuze kuphele iminyaka eyinkulungwane. Phezu. Isambulo kubili iqanda ivesi kubili kuya ku isithathu. Akuyona imfihlo ukuthi uJesu ukuphela kwendlela, iqiniso nokuphila, nokuthi akakho ongeza kubaba ngaphandle kwakhe. NgokukaJohane kunye isine ivesi isithupha. Siyazi futhi ukuthi ayikho insindiso ngale kwethuna, ukuthi namuhla usuku lwensindiso nokuthi luyeza usuku lapho kungeke kusindiswe muntu. Akuyona imfihlo ukuthi uSathane ungumqambimanga, umkhohlisi nombulali, ezama ukudonsela esihogweni saphakade esilungiselelwe yena nezingelosi zakhe. NgokukaJohane isishiyagalombili ivesi isine isine. Ngakho siyanincenga ukuba nibuyisane noNkulunkulu. Mtshele zonke izinkinga zakho futhi uvume izono zakho. Uyokuhlanza kuso sonke isono, adale inhliziyo ehlanzekile kuwe futhi akwamukele njengendodana nendodakazi yakhe, akwenze indlalifa kaNkulunkulu kanye nendlalifa kanye noKristu. Woza manje thandaza lapho ukhona, kungakephuzi kakhulu. Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngezimfihlo zikaNkulunkulu ezingambulwanga, thola incwadi kaNkulunkulu ephefumulelwe iBhayibheli. Izokutshela konke okudingeka ukwazi manje naphakade. Akuyona imfihlo ukuthi yini uNkulunkulu angayenza. Lokho akwenzele abanye uzokwenzela khona. Ngikutshela imfihlo. Ungebi. Isono sokuqala uNkulunkulu angilahla ngaso kwaba ukweba ngokuthatha okungekona okwami. Kwakuphakathi nempi yezwe yokuqala lapho ngiboshwa futhi ngisongela ngokudutshulwa. Lapho ekhala kuNkulunkulu ecela usizo, waqala wangilahla ngezono zami. Ngelinye ilanga ijele lonke lagcwala ukukhanya okukhazimulayo kukaNkulunkulu. Ngalokho kukhanya okumangalisayo ngaboniswa zonke izono zami kusukela ebuntwaneni. UNkulunkulu wangikhumbuza ngesikhathi lapho ngisengumfanyana cishe eminyakeni eyisithupha, ngithathe uhlamvu lwemali oluncane okwakungelona olwami. Omunye umfana engangidlala naye wayelahlekelwe amasenti amabili nengxenye ngesikhathi sidlala. Ngangazi ukuthi uhlamvu lwemali lwaluginqike luyephi, kodwa angimtshelanga. Ngemva kwalokho ngahamba ngayothatha imali ngazithengela amaswidi. Emehlweni kaNkulunkulu ngangintshontshile, futhi ukweba kuyisono. Kade ngakhohlwa ngakho, kodwa uNkulunkulu akazange akhohlwe futhi wangikhumbuza futhi wangibonisa ukuthi ukweba kubi kanjani emehlweni kaNkulunkulu, owathi ungebi. Exodus 2:1 ivesi kunye ihlanu. Wangibonisa zonke ezinye izono zami ezaziningi, kodwa isono sokuqala engatholwa nginecala ngaso phambi kukaNkulunkulu kwakuyisono sokweba. Nakuba kwakuyimali encane, kodwa kumngane wami engangidlala naye kwakuningi, konke ayenakho, futhi uNkulunkulu wabhala phansi encwadini yakhe lapho zonke izono zethu zifakwe khona, ukuze zifundwe obala ngosuku lokwahlulela. Kanye nazo zonke ezinye izono zami, ngasivuma lesi sono futhi ngacela intethelelo. Ngangazi ukuthi lesi sono kanye nazo zonke ezinye sasiyongiyisa esihogweni, njengoba ngangingalindela ukudutshulwa noma nini, kwakubuhlungu ukucabanga ukuthi kufanele ngiye esihogweni saphakade lapho umlilo ungacimi khona futhi izimpethu zingacimi. NgokukaMarku isishiyagalolunye ivesi isine isishiyagalombili. Kwaphela amahora amaningi ngikhala kuNkulunkulu ngicela intethelelo. Ngokushesha uJesu wabonakala kimi, elenga esiphambanweni. Ngabona amanxeba amaningi amabi, umqhele wameva ekhanda lakhe, nezinzipho ezinonya ezandleni zakhe nasezinyaweni zakhe. Ubuso bakhe babusontekile futhi bukhubazekile ngenxa yabo bonke ubuhlungu nosizi olwamehlela. Igazi laligobhoza emanxebeni akhe. Ngithe ngibuka igazi lakhe, ngokumangala ngavele ngabona ukuthi zonke izono zami zahlanzwa ngegazi lakhe eliyigugu. Ngangazi ukuthi zonke izono zami zithethelelwe ngegazi likaJesu. Igazi likaJesu, indodana yakhe, liyasihlanza kuzo zonke izono. Kunye Johane kunye ivesi isikhombisa. Ukuthula nenjabulo kaNkulunkulu kwangena enhliziyweni yami. UNkulunkulu wabuye wangikhulula ezonweni zami nasetilongweni ukuze ngimkhonze uNkulunkulu ophilayo. Wangisiza ukuba ngingabe ngiseba. Isono sokuqala. Isono sokuqala esenziwa umuntu kwaba ukweba. U-Adamu no-Eva babenensada yezithelo ezinhle kakhulu ababengazidla eparadesi. Amakhulu ezihlahla ezinezithelo ayezizungezile ngaphandle kwesihlahla sokuphila esimangalisayo ababengadla kuso ngokukhululeka. UNkulunkulu wayenomuthi owodwa kuphela abekelwe yena, umuthi ophilisayo nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Genesise 2 ivesi isishiyagalolunye nokunye isikhombisa. USathane oyisela nombulali wanxenxa u-Eva ukuba antshontshe lokho okungekona okwakhe. Bekungokuqala ngqa ukweba umuntu. Kwaletha ukwehlukana noNkulunkulu, usizi olungenakuchazwa, nokufa esintwini kuze kube namuhla. Umsunguli wesono sokweba nguSathane uqobo. Ngakho ke ukweba, noma ngaluphi uhlobo, kukuhlanganyela nodeveli uJesu ambiza ngokuthi isela nombulali nomqambi manga. Johane kunye iqanda ivesi kunye iqanda. UNkulunkulu wathi, ungebi. Exodus kubili iqanda vese kunye ihlanu. Wabuye watshela abantu bakhe ukuthi, uma umuntu eba inkomo noma imvu, ayihlabe, noma ayithengise, uyakukhokha izinkomo ezinhlanu ngenkomo eyodwa nezimvu ezine ngemvu eyodwa. Exodus kubili kubili vese kunye. Kungenzeka ukuthi awukaze webe inkomo noma imvu, kodwa uke weba ezinye izinto eziningi, mhlawumbe izingubo, insipho, ushukela, ukudla, imali, ubucwebe, amathuluzi, izinyoni, izithelo, amazambane, amathanga, umbila, izinsimbi, amabhayisikili, izimoto nanoma yini okungeyona eyakho. Mhlawumbe usanda kuyiboleka kumnikazi ungazimisele nhlobo ukuyibuyisela futhi. Nalokhu kufana nokweba. Kungenzeka ukuthi uthenge ifenisha, izingubo zokugqoka nanoma yini enye ngesikweletu ungahlosile ukukhokhela konke, lokhu kungenye indlela yokweba. Mhlawumbe ubona umuntu enezinto eziningi ozidingayo bese ucabanga ukuthi ngeke aphuthelwe uma uzithatha. Phambi kukaNkulunkulu nakho lokhu kukweba futhi kuyisono. Mhlawumbe, njengomhedeni, nanisesikoleni sokusoka, neba amathanga, umbila, noma imvu imbala, ningabheki ukuthi ayilungile. Nokho uNkulunkulu ukubiza ngokuthi ukweba. Mhlawumbe uzibiza ngokuthi ungumKristu kodwa uthatha njalo izinto okungezona ezakho, mhlawumbe enkosini yakho noma enkosikazini yakho, kubangane bakho kanye noma ebuhlotsheni bakho siqu noma kubantu ongabazi. Ukuthengisa izinto ezingaphezu kwenani lazo kungenye indlela yokutshontsha imali ephaketheni labantu. Kungathatha isikhathi eside ukuchaza lapha izindlela eziningi zokweba. Kwanele ukwazi ukuthi uNkulunkulu wathi ungebi. Ake ngiphethe ngokucaphuna eminye imibhalo ukuze ngibonise ukuthi uNkulunkulu uthini ngokweba. Ningebi noma nikhohlise noma niqambe amanga. Ungalinge usizakale ngomuntu ukumphanga. Ungagodli iholo lomuntu omqashile, ngisho nangobusuku bunye. Leviticus kunye isishiyagalolunye ivesi kunye kunye nokunye isithathu. Amakhosi ahluleka ukukhokha inkokhelo yezinceku zawo anecala lokweba. Othumba umuntu ukuze amthengise, noma amgcine njengesigqila, wobulawa nokubulawa. Eksodusi kubili kunye ivesi kunye isithupha noDuteronomi kubili isine ivesi isikhombisa. U-Akani, umIsrayeli, weba ingubo enhle, isiliva negolide, ezintweni uNkulunkulu ayethe zizobhujiswa ngesikhathi iJericho lihlaselwa. UNkulunkulu wasola isizwe sonke sakwa-Israyeli ngesono sakhe futhi wasisola ngokweba. Bahlulwa empini bebhekene ne-Ayi. Kwabulawa amadoda angamashumi amathathu nesithupha ngenxa yesono sokweba u-Akani. Kwatholakala isono sika-Akani sokweba wonke u-Israyeli wamkhanda ngamatshe yena namadodana akhe namadodakazi akhe, izimbongolo zakhe, nezimvu zakhe, nakho konke anakho. Khona ke inkosi yayingasathukuthele. Joshua isikhombisa. U-Abisalomu weba izinhliziyo zabantu bakwa-Israyeli futhi ngalokho umbuso kuDavide uyise owesaba uNkulunkulu. Kodwa wabulawa. Ukuntshontsha izinhliziyo zabantu ngokuthopha noma ukugwazisa kuyisono futhi akukhokhi. Kubili Samueli kunye ihlanu ivesi isithupha. Owesifazane oziphethe kabi untshontsha izinhliziyo zamadoda ngokubatshela ukuthi amanzi ebiwe amnandi. Bayabaholela ekujuleni kwesihogo, kukhona nabesilisa abangaziphethe kahle abantshontsha abafazi babanye abantu, babhidlize imizi, bezilethela usizi nokwahlulelwa. Izaga isishiyagalolunye amavesi kunye isithathu kuya kunye isishiyagalombili. Ukweba kuvame ukuholela ekubulaleni nasekufeni. Jeremiya isikhombisa ivesi isishiyagalolunye. Uma isela libanjwa ligqekeza indlu libulale, labo abalibulele babengenacala lokubulala. Eksodus 2:2 ivesi 2. UJehova unecala lokulethela abantu abahlala kulelizwe. Akukho ukuthembeka nothando ezweni, futhi abantu abavumi ukuthi nginguNkulunkulu wabo. Benza izithembiso futhi baziphule, baqamba amanga, babulale, bebe, futhi bayaphinga. Hoseya 4:1-2. Wonke amasela ayosuswa ezweni. UHezekeli 5:3-4. Ngokuba isono ukweba sikhokha inkokhelo yaso ukufa. KwabaseRoma 6:2-3. Ngesonto eledlule indoda yeba imvu, yayihlaba, yafaka isidumbu esikhwameni yasibopha ngemuva kwebhayisikili. Njengoba egibele, unyawo olulodwa lwezimvu lwangena esikhwameni sangena esondweni lebhayisikili. Isela lawa lashonela khona lapho. Amakhulu nezinkulungwane alahlekelwe izimpilo zawo ngesikhathi esesenzo sokweba, noma abe ababulali bengahlosile ukwenza kanjalo. Mhlawumbe usuneminyaka weba ungatholakali, kodwa qiniseka ukuthi isono sakho sizokuthola. UJesu wathi, noma yini efihliweyo iyovezwa obala, futhi noma yini efihlekile iyokwembulwa. Maku 4:2-2. Ukuhaha kuholela ekwebeni, ngaphandle uma sifisa izipho nezibusiso zikaNkulunkulu. Ukuhaha kubizwa ngokuthi ukukhonza izithombe ngoba kwenza uNkulunkulu ngezinto zalelizwe. KwabaseKolose 3:5. UNkulunkulu wathi, ungafisi indlu yomunye, ungafisi umkakhe, nezinceku zakhe, nezinkomo zakhe, nezimbongolo zakhe, nanoma yini enye anakho. Eksodus 2:1-7. UJesu wathi ukuhaha nokweba kuphuma enhliziyweni kanye nokubulala, ukuphinga, ukuzidla kanye nenkohliso. NgokukaMarku 2:1-3. Uma ufuna ukukhululeka esifisweni nasemikhubeni yokweba, nikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu futhi uyokunika inhliziyo entsha nehlanzekile egcwele uthando lwakhe nomoya wakhe ongcwele. Uyokukhulula emkhubeni wokweba. Ingabe kulungile ukuba umuntu akhohlise uNkulunkulu? UNkulunkulu usola ama-Israyeli ngokumkhohlisa ngokungamkhokheli okweshumi kwenzuzo yawo. Wathi, isiqalekiso siphezu kwenu nonke ngoba isizwe sonke siyangikhohlisa. Lethani inani eligcwele lokweshumi kwenu ethempelini, ngiyovula amafasitela asezulwini futhi ngithululele phezu kwenu ngobuningi zonke izinhlobo zezinto ezinhle. Ngicela ufunde. UMalaki 3:7-2. Okweshumi kwenzuzo yethu akusiyo eyethu, kodwa ekaNkulunkulu. Masiqaphele futhi ukuthi singatholwa sinecala lokweba udumo lukaNkulunkulu ukuziqhayisa ngesikwenzile. Izenzo 2:2-3. KwabaseRoma 3:9-1 sifunda ukuthi ningaboshiwe muntu, nithandane kuphela. Ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi okomunye umuntu. Thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Uma umthanda umuntu awusoze wamenza okubi. UJesu wathi, celani, niyophiwa, funani, niyakufumana, ngqongqothani, niyakuvulelwa umnyango. NgokukaMathewu 7:7. Zikhathalele ngombuso wakhe, futhi uyokunikeza lezi zinto ukudla nezingubo. Luka 2:2-3. Amadoda nabesifazane abaningi abangakaze basebenze kodwa baphile ngokweba noma yini ababengayenza, bangamaKristu ami kahle athembekile namuhla. Baye bavuma izono zabo kuNkulunkulu nakubantu. Lapho babekwazi khona ukuyisela izinto ababezintshontshile. UNkulunkulu wabathethelela futhi wabanika izinhliziyo ezintsha nomoya omusha, umoya ongcwele weqiniso. Ngakho-ke, umphostoli uPawulu uthi, ningamniki uSathane ithuba. Umuntu obentshontsha kumele ayeke ukweba aqale ukusebenza ukuze aziphilise ngokwethembeka futhi akwazi ukusiza abampofu. KwabaseEfesu 4:2-2. Vumela uJesu angene enhliziyweni yakho nasekhaya futhi ngeke kusadingeka ukweba. Lapho uJesu engena endlini kaZakewu, umthelisi, owantshontsha imali yabantu ngokubacindezela, uZakewu wathi, "Lalela Nkosi. Ngizonika abampofu impahla yami, futhi uma ngiye ngakhohlisa umuntu, ngizombuyisela ngokuphindwe kane." UJesu wathi kuye, "Lamuhla insindiso isifikile kulendlu." Luka kunye isishiyagalolunye amavesi kunye, kunye iqanda. Ukuhaha nokweba, ukweba, kuphuma enhliziyweni yomuntu. Uma ufuna ukukhululeka esonweni nasemkhubeni wokweba, nikela inhliziyo yakho kuJesu. Uzokunika inhliziyo entsha egcwele uthando lwakhe, futhi uyokukhulula.